نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أما تندى مالونجي قال الله عز وجل أقتليم بكين دي فبنا ga suti wana go Allah Allah azza wa jalla asuti wa atende wa nebitendo ebijuvu min kulli waji ga baganda bange okutegeera omulezi waffe yatutonda songa nkulu nyo nyo bobo yagala okukitegeera ng'oyina akakwate n'ekitabo kya Allah, ng'owaayo ofaayo nnyo okubeera nga otegeera Qur'ani n'ebigambo by'omubaka. Ensonga eyo ogenda okwetegereza ng'ekitundu ekinene mu Qur'ani kiri mu kututegeeza kutegeera yatutonda. Yaani osobola omusinza nga bw'asaanye okusinzibwa, wa illa bwe kitaabe bwe kityo abantu bajja kutuuka okwogera ebigambo ebinene nga balaba nga ezimu firaka ezaabula tebintu birina kuba bwe biti, tewali mutonzi. Byajja suda ng'abasajja abaali Basra eyo, hadithi eri Muslim, baali bawakanya okugera kwa Allah nti tewali ebintu byonna byabeerawo bubeezi. Allah azza wa jalla nawafaka Yahya bin Ya'mar ne mukwano gwe bagende e Makka, bagamba senga Allah tusisinkanya kwomu kubalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, tumubuuze ku nsonga eno ezitoye eno ewaffe e Basra, budde buno ndoza gye muyita Iraq. Basajja abayogera ku kugera kwa Allah, abasooka okutunula mu nsonga eyo baaveeyo nga bagamba nedda tewali kugera, ebintu byasangibwawo bwe bityo, tebiriiko yabitonda, tebiriiko. subhanallah nibajja Allah naba sinkanya sahabiyun jalil yali ayingira omuzikiti Abdullah ibn Umar nibamusisinkana nibamubulira ekyo kye basanze ewaabwe nibamubulira embeera eri Iraq eri Basra nibaba waliwo abantu abaalabise ewaffe bagamba ebintu byasangibwa weebityo bagamba tewali kugera kwa Allah okugera tekuli tekwaliwo Allah kubeera nga yasalawo kubanga okugera kulimu ennyingo nnya yamanya bino ebintu byonna byolabako nga tebinnaba kubaawo yabimanya bigenda kubaawo bitya n'ebitagenda kusoboka kubaawo biba kubaawo byalibadde bitya kweko okumanya kwa Allah okuli waggulu w'okutegeera kwaffe alima thumma kataba n'awandiika byonna ebigenda okubaawo okutuusa enkomerero weeyimirirawo thumma shaa ayina bye yayagala bibeewo nga gwe yayagala ebintu bibeewo yayagala obusiraamu bubeewo yayagala ibiriisi ebeewo ebyo byonna byetaaga kusoma lwaki ati Allah ayagala ibiriisi ebe ku nsi Imam Ibn Qayyim yogera faida nene ngaatulaga lwaki Allah ayagala ebibi bibe mu nsi ojja kuddayo mu kitabo kye tariqu lhijratain ne mu kitabo kye ekirala madariju salikin baganda bange Allah azza wa jalla yamanya n'awandiika n'ayagala ebintu bibeewo rabian n'atonda byeyatonda kati bali abantu bye batandika okubeera nga beeyogeza mu mitwe gyabwe bagamba bino ebintu birina kubaawo bwe biti temubalaba waliwo abantu bwe tusisinkanaawo mu kutambula kwaffe ngaagamba tewali kuzuukira era bintu bikoma wano bal ekyo kyennyini kyayogedde bwoba okifumiitiriza kiba kuba nga bwagambye nti tewali kubalibwa tewali kuzuukirwa bwalibadde buli azaamaanya bufumiitirizaamu ng'omubbi omutemu akutte ennyondo najja n'akubbako ekikyo n'akutta bikome wano tewaliyo lunaku lwakubalibwa lunaku lwakusasula abo abaakola ebirungi era basasulwa abo abaakola ebibi tolabanga byonna Allah azza wa jalla okubikola byalina ekigendererwa kati ebyo byonna togenda bitegeera okujyako nga osomye otegedde omulezi wo kati abasajja abo kiso eno kanso kenjimale abasajja abo webamala okwogera ekigambo ekyo abano Yahya bin Ya'mar amaze okusinkana ne mukwano gwe basinkanye Ibn Umar omu yagamba asenga kale andekera ekigambo nembeera nga nze nkigamba sahaba ono mubuulire abantu abazudde mu ddiini embeera eno bali eyo waffe obo bonna nkulaga bulwadde bwa buta wa biseera kusoma ddiini nakutuula wansi w'abamanyi biki ebigenda okuzaala bigenda kuzaala abantu okulaba nti ne Katonda tasaana kubaawo ya subhanallah abantu okukulembeza obwongo bwabwe ku bujulizi bwa Allah abantu okukulembeza obwongo bwabwe ku bigambo by'omubaka bizaala bino bizaala okubeera nga abantu batuuka n'okulaba nti Allah waabwe taliiyo ya subhanallah yukaddimuna al-aql ala al-naql bakulembezo okutegeera yaabwe kubuki kubujulizi Allahu akbar
kale
mubufunze tugende ku musomo gwaffe oyo musajja nabuulira Ibn Umar embeera abasajja abo gye balimu ab'e Basra tuliwamu abagamba nti bino ebintu byonna ebiriwo kugamba byali automatikale nga bwe kugamba birina byabaawo bubeezi bwebiti waliyo abantu abalina entegeera eyo kati bagamba inna al amra unuf yani suduf byagwaho kugamba kyagwaho enjuba erina kuba bweti obudde okuziba biki Ibn Umar n'abagamba bano abaali baleese amawulire ago n'abagambe mbalayirira oyo awaniridde omwoyo gwange nti ne we baba nga bakoze emirimu gino giwulire ne bawaayo ebirungi ebyenkana nkana ebyenkana nkana olusozi Uhud nga ebirungi bye bawaayo byenkanankana lusozi ki Uhud nga babiwaayo byonna biriŋanga nga bawaddeyo ebirungi ebyo kugamba bawaddeyo sente zonna za golod bawaddeyo golod yenkanankana Uhud olusozi olwo kyalo kirambe ekyo nga bakiwaddeyo mu kkubo lya Allah naye nga tebakkiriza mpaji eyo mbalayirira Allah tagenda kukkiriza lwadde akatundu k'olubatu lw'olusozi olwo lwe baba bawaddeyo kugamba kyategeeza bino byonna bye baba bakoze mbu bakutta ebirungi bawadde basaddaasa ebirungi ebyenkana Uhud nga byonna gold abo baba bakoze mulimu munene naye olw'obutategeera mpaji eno ne batagikkiriza Allah tagenda kukkiriza mirimu gyabwe era abasajja ne baddayo natandika hadithi emanyikibwa hadithu Jibril hadithi gyebatuma hadithi ya Jibril gyeyajja maaso g'omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam natandika okubeera nga amubuuza ebibuuzo namubuuza ku busiraamu namubuuza ku bukkiriza namubuuza ku al ihsan okulongoosa kale baganda bange omulamu omunene tufeeyo okuyiga eddiini yaffe bwe tutaweeyo biseera kugiyiga wallahi tugenda kufiira kinene bal tugenda kufiirwa kinene nnyo yemu ku nsonga lwaki Allah yatutonda tujje ebyo yabifuula byatteeka okubeera nga tutegeera yatutonda n'okutegeera eddiini yaffe naam baganda bange obutabalwisa saba Allah azza wa jalla sokusaasira n'emirembe kuwekitibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukyalina omusomo gwaffe tugenda nagwo mu maaso ogwa obulungi bwa kalimatu tawhid obukulu bw'ekigambo kya la ilaha illa Allah nabagamba nakuŋŋaanya emigaso nga 30 Allah gy'anaaba atusobozeseza gye tunakoonako leero tugenda kujjayo emigaso nga 2 tugende najo oba 3 insha Allah Allah nga bw'anaaba atusobozeseza atugamba omuwandiisi guno nagukoonako naye olw'obukulu bwago tulina okugutegeera waliwo bye nayagadde tube nga tutegeera agamba ma nataqa an-natiquna bi afdala minha wala amila al-amiluna bi afdala min madluliha fi'la agamba aboogezi mu nsi yonna tebayinaayo nsonga eri eyogeddwako nga nkulu nnyo kusinga kigambo kya la ilaha illallah aboogezi tewali nsonga gye baali bawadde biseera ne boogerako nga nkulu ng'esinga ekigambo kya la ilaha illallah subhanallah subhanallah hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri Imam Abdul Wahab yajireta mishitabo che bagamba abamanyi ba ilmu ya hadith uruwa makuwa amanji kale imala nefuna ama, yafuna amanyi nibajiteka mu Hassan ibn Gharib bagamba Imam Tirmidhi yagamba Hassan Gharib nunji nenge eyo hadithi kugamba iyo nga iyo teyei miride nga iyo chenja kademu oloku nganyama kuboga aga ahadithi ndala eziji wanirida tuso oloku okujiye sendesa kategere kise bagana bange abogezi tebogera nga ko kigambo kya bei kya nkizo kisinga ekyo Musa alayhi salam mukimanyi bulungi nti yali mubamu kuba mubyamu wewa kalimullah yali musajja yali nabbi wa fo yali ayogera ne Allah direct yali ayogera nani ne Allah yaje eri Allah lumuna amugamba ya Allah mpa ye ekintu kyemba neyawulira nga kyanjawulo kyemba nkutendereza nakyo nga ate nkikozesa ne mukusaba. Allahu akbar. Muwulira Musa asaba Allah amuweye ekigambo ekyenkizo kubanga naye wankizo lwaki y'omu ku bannabbi abatono abayogeranga ne Allah direct kategerekese ng'ayogera Allah bwamuddamu kati amugamba ye Allah nsaba ompeeyo ekyenkizo kyenaakozesanga mu kkutendereza nakyo kubanga Allah azza wa jalla yasinga okwagala okumusuuta kyova olabanga yeesuuta Allah azza wa jalla yagala nnyo tumutendereze ayasinga okwagala okusuutibwa kyova olabanga ye kennyini yeesuuta n'agamba alhamdulillahi rabbil alamin mumufunze Musa ategedde omulimu omulungi ogwagala eri Allah kutenderezaani naye Allah nkusaba yo mpeeyo ekintu ng'ekyo engeri gyennyina akakwate tugambe bwe tutyo engeri gyenjogera naawe nze nange nkusaba yo mpeeyo ekyange ekyenjawulo oba tuli wamu. Allahu akbar. Allah yamugamba ya Musa gamba la ilaha illa Allah gamba ki la ilaha illa Allah Musa namugamba ya Allah ya Rabb kullu ibaduk kullu bulimuddu wa yenna bulimuddu wa bonna yakuluna hadha bonna bogera kigambo kiki bogere ekyo kugamba nze njagala mpeye ekyenjawulo. Allahu akbar. Allah agamba Musa namugamba wange go Musa olaba ebiri mu magulu omusanvu olaba amagulu omusanvu n'ebiri mu magulu omuki omusanvu muli waliyo ki waliyo bamalaika mu bitonde bya Allah nabbi sallallahu alayhi wasallam leke basikire ku kifaananyi ky'ebimu ekimu mu bamalaika abasitudde arushi ya Allah nabbi yatugamba mu hadithi ya Jabir nawe bwo omukisa njogereko ku emu ku malaika emu ku zisitudde arushi ya Allah emu okuva ku kannamulegeyo okutuuka ku kibegabega obuwanvu obuliwo masiratu 700 am lugendo oluvugibwa emyaka lusanvu owulidde emyaka biki ebyo byonna bitonde bitya Allah byonna birinda kiragiro kye biri ku kiragiro kya Allah nana bagamba ke mabegakawo eggulu lyekeese oba lyekaase lijjudde bamalayika tolina kifo ky'osanga nga wabula mulimu malayika evuunamye oba waliwo malayika eriku ruku oba seabo bokka waliyo abalala abeetoola ennyumba ya Allah eri eyo waggulu baitul ma'mur emitwalo musanvu tebadde okujja ila qiyami saa abo bamala okwetoola tebadda okutuusa ku lunaku lwaki olw'enkomerero kitegeeza waliyo ebitonde bingi ebyo eby'omuwendo ebyo ebitonde ebyaki eby'omuwendo. Allah agamba Musa olaba ebyo ebitonde ebyo n'ebirala ebintu ebiri mu ggulu ng'ejjana n'ebirala bw'obikwata byonna n'ebiri mu nsi byonna n'ebiri mu nsi omusanvu seno Uganda wabula ensi the whole world eyemu ogatteko endala Allah eri wansi ogatteko n'endala ensi meka Allah yamanyi gye ziri ezo zonna ensi musanvu bw'ozikwata n'ebiri mu magulu omusanvu n'ebiri mu nsi omusanvu byonna n'obikwata n'obiteeka ku kibatu kya minzaani tuli wamu n'okwata n'ekigambo kya la ilaha illallah n'okiteeka ku ki ku minzaani ekigambo kitya kimu ekigambo kino kiwewula bino byonna by'owulidde. Allahu akbar. Kyekigambo omuwandiisi kyatugambye ma nataka nnatiquuna bi afdala minha, tewali mwogezi yali ayogedde bigambo bya nkizo bya muwendo bisinga kigambo kino. Kati waki tetuwaayo biseera waayo biseera tukitegeere ekyo nabbi bannabbi bonna kyeba meseji Allah gye yabawa ne bagibeerako obuwangaazi bwabwe nabbi Muhammad n'agibeerako obuwangaazi bwe bwonna ate Makka ng'aliku eyo yokka emyaka 13 ali ku meseji eyo eyinza okuba entono. Nabagamba kino kiteeke nnyo mu bwongo si gwe bye tulaba mbu bikulu kubanga abantu beefuula mbu balina ebibala babbo mu bikulu ebikulu byebyo Allah byasonzeeko n'omubaka we kategerekese Allah kyagambye mu kino kyekikulu n'omubaka we kyekiba ekikulu kiyinza okubanga kitono mu bwongo obwo mu kulabako naye kyekiba ekikulu. Allahu akbar. Agambye aboogezi tewali kigambo kye baali boogedde kya nkizo kisinga kigambo kino. Wano wenkubira omulanga eri bonna abakowooze naddala badduati naddala batalabatul ilimu baganda baffe betulinabo mu majaali gano agadda'wa wallahi mbagamba nti mu abantu ba bulijjo mu abantu baffe baganda baffe abatuwuliriza bye mutwetaaga mu birala n'olaba seeka n'amala kutubanga ali mu kuwemula ng'ali mu kwogera birala ali mu kwogera kwegamba mboozi emboozi anoonya bigwawo mu nsi n'atandika okubanyuma najja n'abanyumiza amawulire nimwetaaga okumanya ebikulu bingi biri mu Qur'an biri mu sunna ebyo bibaleese ne muleka ebyammwe ne mujja ne mutuula musobole okuyiga ebisinga okuba eby'omuwendo. So tetujja wano kubasesa kategerekese tetujja wano kufuna bafollowa mbooyo asesa nnyo mbooyo akola kiki akola nnyo katemba waliwo gwe nawulidde ng'ali mu ssebo yabadde akuba oba myuziki ng'ali awo alina ekiyimba ali mu kuyimba luyimba ku mimbali ya nabbi ya subhanallah waliwo n'oli yabakozesezza ebigambo ebyobu kugamba mpulira n'ensonyi okubiyisa mu kamwa nga alimu Simaya agamba abantu bajje bwamugamba Simaya akozesa ebigambo by'obuwemu wallahi rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana fahisha nabbi teyali mwogezi wawo teyali muwemu teyali tawemula wala mutafahish baganda bange kino ekitule eno amaana wallahi enkya kwejjusa wagada najama bonna bonna abatuwuliriza bonna bonna abatulaba bakitegeere nti wallahi eno amaana amaanatu ilmi amaana ya bubaka Allah bwe yatuteeka mu nsingo zaffe abantu bano abatuli wansi okubamalira ebiseera byabwe okubateerawo ebintu ebibasesa simanya biki wallahi ng'ebikulu bye balina okumanya tubirese mbitabo tuganye okubibasomesa tuba twebalyazaamanyiza billahi alaikum tuba tukoze ki tubalyazaamanyiza kati agamba omuwandiisi agamba ma nataka nnatiquun aboogezi tewali kigambo kye bali boogedde kyankizo wakito kiimi yako abantu n'obanyonyola obukulu bw'ekigambo ekyo n'obanyonyola empagi zaakyo nodambiga mu bitabo byabamanyi n'obategeeza kyebasaanye okumanya kigambo ki la ilaha illallah kiina empagi bbiri olwokuba leero tuzze kulaba bulungi naye ka mbabuulire ku mpagi zaakyo empagi esooka annafyu kigaanira ddala wal ithbaat nekinywezaawo Allah yekka kigaanira ddala buli kiyitibwa kitonde tekisobola kukola tewali asobola kutonda waliwo asobola okutondayo enswera ensi yonna newekuŋŋaana kale etondeyo ekiwawaatiro ky'enswera waliwo asobola akitonda seeka tewali ng'oli avudde mu bbanga obaba profesa ki atutondereyo ekiwawaatiro nga kyanswera akigaye mu bibye tewali kale abantu beetaaga okumanya nti byonna byonna bisanye kuddukira eri oyo Allah azza wa jalla agambye ma nataka nnatikuuna biafdala minha tebaayogera aboogezi togenda kwogera bigambo bya bbeeyi bisinga bigambo ebyo waki tobinywererako waki toyitiriza okubyogera okumwogerako Allah waki toyitiriza okuzitoya minzaaniyo n'ebigambo ebyo owulidde kyo bwe kibeera erudda nammwe n'ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna n'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu nebiteekebwa ku ki ku kibatu kya mizaani kino ekigambo kiwewula ebintu ebisigadde kategerekese baganda ba Musa Allah ekyo kyeyamugamba bwokwata byonna byonna nobiteeka ku kibatu ne la ilaha illallah nogiteeka ku kibatu la ilaha illallah ewewula ebisigadde ii wallah baganda bange kigambo kizito kigambo kinene agamba ensonga eyokubiri agamba wala wama amila alamilun wala amila alamiluna biafdala min madluliha fi'la agamba ate abakozi okuteeka mu nkola tebalina mulimo gwe baali batadde mu nkola ogusinga omulamu ogwo ogwa la ilaha illallah omulamu ogwo ogwa la ilaha illallah abantu bonna onaasaddaase onaakoze ki byonna byonna bye bakola tewali muntu akoze ayenkanankana azitowa kwenkana muntu yeyajja ne la ilaha illallah kati bukya oyo awaddeyo ebiseera ate naagiyiga naagiwa ebiseera naagitegeera byetegeeza wallahi nga bwotegedde mbu yesinga obuzito ku minzaani nabwe kityo mu mirimu gwe mulimu ogusinga emirimu gyonna kategerekese emirimu omulimu ogusinga emirimu gyonna gwanzikiriza gwa la ilaha illallah omulamwa gw'ekigambo ekyo gwe gusinga emirimu gyonna era abakowoze bonna ekibakubibwa kyebasaanyidde okutandikirako okukowola abantu bakitegeere kigambo ekyo kubanga okukiteeka mu nkola okukitegeera ebisigadde byonna bigenda kuwowuka bigenda kwanguwa wabula byonna bigenda kuzibuwala bwe tuba tetutegedde kigambo ekyo tetukitadde mu nkola baffe baganda bange abatuwuliriza waliwo abatakitegeera nga bwetugenda okulaba waliwo abatakitegeera nga tebakiteeka mu nkola nga bali bakyogera bwogezi kati kyekitegeeza okukiteeka mu nkola n'okitegeera n'okiteeka mu nkola bye bino byogenda okuwulira baganda bange bwoba oyagala okukiraba tutunuulire ku sahaba eyasinga okuba omuzito ye abubakari radiallahu anhu abubakar sidiiq radiallahu anhu abubakar kansooke nkusikira ekifaananyi kye abantu ffe nabagambye ebintu tetubiraba okusinziira ffe engeri gye tulabamu era allah nabbi yatubbirako dda yatugamba inna allaha la yanduru ila suwarikum allah tatunuulira bifaananyi byaffe wala ila ajisaanikum lwadde emibiri gyammwe lwadde emibiri gyaffe ate ffe munaye bye tulaba fe tulaba mubiri tulaba bifaananyi byute allah kyatunuulira kirala walakin yanduru fi qulubikum wa a'malikum. Allah tunulira birimu ki mitima jaffe na bikolwa byaffe. Bagambi Abubakar, Abubakar radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wasallam amalo kuogera kwoyo yenna kweyese ngoyeze ngazi kweyesa ayogera kumusajja omukyala oina kukweyesa nayo ayogera kumusajja akola ki akweyese ngoyeze nga kwekuza. Abubakar yajja eri Nabi sallallahu alayhi wasallam namugamba ya Rasulallah ngekigenderamu yekuza okweyese ngoye kyonna kiri haram tetukkirizibwa kukweyesa. Fabasajja kubanga zambi mazambi amaki amanene. Nayo Abubakar we yawulira hadithi eringa nabbi agamba man jarra thawbahu khuyala akoyaye na kwese ngoyeze nge kigenderwa kukola ki kwekuza. Ha Abubakar na yanguwa oyo sahaba eyajjula obulungi najja eri nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba ya Rasulallah huwange nabbi sallallahu alayhi wasallam feni musajja mutono subhanallah ye musajja muki agamba yene bwakwate enkutu okujisiba mufe enaku zinani ani gwa kugamba yatoni wanatuka ne kweli eddala ngabo musibe enkutu temutuka agamba ne enkutu wajimu ekwegambe esigale ekwe eka kategerekese esigale ekka olwobuki olwobutono bwe. Allahu akbar. Echa chifananyo mazo chifuna. Chifananyi Abubakar chafanana. Bwamu ogera ko bumunere go rinzo kuluza sajja dene nede cho sike tu si usibwe mulamwa. Omulamwa omazo okutegera nti mundabi ka yali afanana bwatyo. Yali mutono. Nabi sallallahu alayhi wasallam namgamba gwe nedda toli bwambo mubbo. Kati tujirese nabi yamwogera ke kinene. Yagamba bokwata imani yebitonde bokwata ebitonde byonna abantu byonna bonna abaliwo bonna ebitonde nobiteeka ku minzani ngojjeko bannabbi noteeka ne Abubakari ku kibatu kya minzani na Abubakari nomuteeka ku kibatu kyaki kya minzani awewula abasigadde. Allahu akbar. Awewula abasigadde basahaba bagamba wallahi حسن يا جامبا والله ما سبق ابو بكر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقنا تيتكولمبرا بكثره الصلاه يريا صلاه نيو اوبا يريا سيبا نيو اوبا يريا اونيو الزكاه يجي النمي لمو ولو ابالي بمكولمبد نيي وليلا wanu wali omulamwa agamba walakin kiyava kulembera kiyava zitowa kusinga abasigadde walakin imanun obukirizo wanna maddala obwatuula mu kifuba kye subhanallah wasaddaqathu alamal obukirizo obwamazima obwatuula mu kifuba kye nebutuula mu kifuba kye nebikolwa nebigoberera kubanga ebyo ebibiri Allah byatunuulira obukirizo bwe buliwo buyimiridde kumpaji ya la ilaha illa Allah emirimo gyonna giddeyo eri ekyo kati Abubakari obukkiriza bwe buwewula abasigadde lwaki nedda subhanallah abashiya babi barawafida babi yeba muvuma bagamba mbumbwa mumba z'omuliro ne Umar era watu kawali watu kakuntana ya nabbi watu kawali bamukoli mira mbula'natullahi ala Abubakar mechikoli mocha Allah tigende kwa Abubakar aballah Allah agana ukunja konti Abubakar ya sigalenga akunganye birunji hanti buli abamuvuma ya akunganye bichi birunji ila qiyami saa ababasigale Allah yabaterawo yabamuterawo basigalenga bamukunganye zako kubichi kubirungi kubanga bagenda kubajja ke birungi byabwe babiwe Abubakar webina abagwako banato ina birungi bakwate bibi babibatekeko kati Abubakar ekyo kyebakola tekikuna kuwaza nnyo wabula tegera nti Allah yamuku yayagala ebirungi bye bikole ki bigenderere kategerekese ekyo kyebakola kibi negwe bavuma omumanyi wazitowa bukkirizo bwannamaddala. Abu Bakar aina mawaqif oyo gwe boogerako bwe batyo aina standi yeziimiryanga mu yekka mu mbeera eyo gyolaba enfaanana gyafaananamu. Abu Bakar nabbi sallallahu alaihi wasallam atuukibwako okufa Allah amukowoola, Abu Bakar teyaliwo, ajja nabbi amaze okufa, Umar alangiridde agamba nti lengeza mpulira alangirira nabbi mbu nabbi afudde ensingo taina tuliwam. Allahu akbar. Abu Bakar yatuuka nabayitako nagenda nalaba nabbi nga kituufu afudde, namunywegera namutunulako nakomawo nabasinkana nabasahaba munaku naye nga emujjudde wallahi kuba mwakafaananyi nabbi abadde mummwe abadde wamu nammwe Allah amubajjeemu mumulowooza mbe omusiiba ogwo gwali gufaanana gutya? Anas agamba wallahi Madina yakayakana olw'okujja kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate naafuka wakizikiza adhulamati lmadina, Madina naafuka wakizikiza olw'okuvaawo kwani kwa nabbi. Era bannaye kino nkikugamba buli yenna bal tukubirizibwa buli yenna aba afunye omusiiba oguzzangayo ku musiiba gwani gwa omubaka. Woba ofiiriddwa maama wo, woba ofiiriddwa taata wo, woba ofiiriddwa omwagalwa, dawa ofumiitirize omanye nti waliyo ekitonde kyali kisinga okuba ekyebbeeyi. Ogwo omusiiba guwewuka buli wajjukira omusiiba ogusinga ogwani ogwoku Allah okutwala nabbi we. Kategerekese kati Abu Bakar yabatuukako ng'omusiiba guba bunye abantu bava mu busiraamu. Eyo embeera mugiyita ntono? Abantu bagamba Muhammad afudde si yazze n'obusiraamu fe tubivuddemu. Era bangi Abu Bakar yabalwanyisa, abantu bangi bakola ki? Bagamba fe tubadde tuwazzaka ku mulembe gwa nabbi kati tetukyajuwa sente zaffe tetukyazikola ki? Subhanallah. Ebyo byonna Abu Bakar byatuukawo. Ne wano wenjagadde afuluma nga amaze okulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam, yajja natunula ekyali kituuseko basahaba, ekyali kituuseko basahaba, nabasomera aya wama muhammadun illa rasul, tali Muhammad okujjako muki mubaka, kad khalat min qablihi rusul, bamukulembera ababaka abaffe. Allah abuuza afa immaata au kutila nqalabtum ala aqabikum, bwattibwa bwaba afudde oba nattibwa mugenda kuva ku ddiini yammwe, mugenda kuva ku kino ekyebbeeyi Allah kyeyabawa? Allahu akbar. Waman yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra allaha shay'a, oyo anaavaku bulunga mu buno talina kyagenda kukosaani Allah. Tuliwamu wano amala okusoma aya eyo Umar agamba alinganga aya eyo yajuli yali ngaemukkako obusi. Subhanallah. Era wano tufuna faida waman ahsanu min allahi qiila, ebigambo ebikyasinza okuba ebirungi bya Allah. Abantu tugwanidde okubeera nga tubakoola nga tubakowozesa Qur'ani ne sunna. Abu Bakar abajjukiza, Abu Bakar abakoola abalaga nti bannaye temuva ku mulamwa, Qur'ani bwati bweragidde, Allah bwati bweyayogera. Waliyo akaseera Muhammad agenda kuvaawo, waba afudde mugenda kuva ku mazima ge muliko. Subhanallah. Nabagamba ebigambo bino, nabagamba man kana ya'budu Muhammad, abadde asinza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Muhammadan qad mat, Muhammad mazima ddala afudde. Umar yalangiridde nti tewali kulangirira kufa kwani? Abu Bakar naye alangiridde agamba Muhammad yafudde mpewo, Allah yamututte. Bajita mpewo, bajita wata kibuyaga almuhimu nabbi Allah azza wa jalla musenga watabalala olaba agenda kutwala ne malaika etujjamu emyoyo nayo Allah agenda kujijjamu omuki akulagira efe kiragiro kibe kimu kibene kikola ki kati waki wekuluntaliza munsi eno nga nawe ogenda wansi wattaka fennasi jetulaga tulongose eyo jetulaga naye nga tewali binene bigenda kulongosaayo nga nsonga eno wallahi nabbi abubakari nayongera okubagamba nabagamba waman kana yabudu llah oyo abadde asinza Allah fa inna llaha hayyun la yamut Allah mulamu takola ki tafa subhanallah ekyo kyokka ekyo kiraba sitandi eyo ogiraba eraga nti abubakari yategeera ekigambo kya la ilaha illa llah laba umma emaze okuva mu busiraamu abamu bavudde mu busiraamu abubakari ayimiridde abagamba nedda temubula mukomeewo omulamwa guli wano guli ku la ilaha guli kutegeera yakutonda abubakari sitandi ekyamuyimiriza ekyo kyali kigambo ekyo ekyatuula mu kifuba kye nekikakasibwa n'ebikolwa bye nayimirira ne sitandi eyo n'embeera gye yalimu gw'owulidde musajja mutono wallahi amala okufuna obukulembeze yalwanyisa abo bonna abaali bakoze eki bavudde mu busiraamu n'alwanyisa abo abaali bagaanye okuddamu okuwa zaka abalagira nti temwali kukikyamu okujuwa Muhammad mwina kubanga mwali mwina jiwa oyo yatonda ani yatonda Muhammad ye mulamu atafa Allahu akbar wama amila al-amiluna bi afdala min madluliha fi'la abakozi tewali yali akoze mulimo gwa nkizo gusinga kigambo ekyo Abubakari laba azitowa mu butono bwe obuzi emirimo gye gizitowa tegimanyi bali bantu balina biki mibiri minene wallahi ne Umar nga te Umar yali musajja atiibwa sitaani bwe yayitanga mu kkubo nga ne sitaani eyita eri yali musajja munene naye ebyo ekigambo kino kyazito ya Abubakari okusinga abo bonna basahaba nekizito ya Abubakari okusinga umma yonna ng'oggyeko bannabbi lwa kigambo kyaki kya la ilaha illa llah ogw'omugaso munene nnyo osaanye ogutegeere otuuleko n'abantu bo obagambye wallahi tewali bulamu nga tetukkiriza yatutonda nga tetumwawudde tugenda kuba tufaafaaganiddwa ye message eyasukumibwa ababaka wallahi abantu bwe bakoowoola eri ekigambo ekyo ithan baganda bange ekigambo ekyo omugaso omulala tetukkirizibwa kusinza Allah tetukkirizibwa kukola ki tetukkirizibwa kusinza kitonde kyonna okujjako Allah yekka kyekitegeeza alla nabuda illa llah wa alla nabuda llaha illa bima shara ensonga ezo bbiri nkulu zennyingo za la ilaha illa llah yo tetukkirizibwa kusinza kitali Allah omugaso omunene lwaki ekigambo ekyo kyajja tetukkirizibwa kusinza kitalyani ate tetukkirizibwa kusinza Allah na bintu ebitali ebyo Allah bye yalagira ng'abiyisa kwani ku nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oguwulidde ogwo gwe esamala y'obusiraamu gwe wenna yagala okutuusa obusiraamu maaso ga Allah manya faida eno alla nabuda illa llah tuleme kusinza okujjako Allah yekka yesamare ulira سبحان الله يسمى لي القرآن حسن البصري أين يجي قاموش يوغيلا قاموش كبا إسرائيل مولي دي أغا كيري زيبوا أبو كتيبوا ني أما توف مغوتو غتوالا يا ببنو إسرائيل أغامبا الله عز وجل يسيني كيبي تابو دي سكا اتكومي مواتان ها ebitabe ebyo birimu message message yayo byo nabyo uliye ebitabe ebyo 15 elimu Qur'ani elimu ki mu Qur'ani message ya Qur'ani yonna Allah yaje naji fundiza musulemu surati al-Fatiha uliye daira bile bitabo byonna message yabi byonna elimu ki mu Qur'an ade message ya Qur'an yonna Allah naje najifundiza mu surati al-Fatiha yitusoma buli swala ate message ya surati al-Fatiha Allah naje najiteka mu ayem subhanallah ayati anyaji man he a mu surati al-Fatiha mulimu ayemu Allah Azza wa Jalla mwayakunga njiza message yesamare ya message wachi Allah ya tuma baraka kale kanjiba gambe aye gamba iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ho aye eji yesamare ya Qur'ani yesamare ya message ya babaka lwaki batu bajibwa wano Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya juwani kamwe kitabo kirimu emijallena mutoba ezim ekiya enda zirimu emijalle esatu agamba madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngatubulira obukuru bwa ayeyo iyyaka na'budu ay na'buduka wahdak lana tusinza wewe kagwe tusinza alla na'buda illa Allah tuleme kusinza okujjako ye Allah yekka wa alla na'buda Allah illa bima shara ate tuleme kusinza Allah okujjako nga tumusinza nebyo byalagira ye ene dini ye ebye dini tetukkirizibwa kuteeka mu byaffe tetukkirizibwa kugunja mu byaffe mauledi twala tugende nebirala الديني سبحان الله ولم كانوا قاعدين ينادي بابا سبيه أبجوليز حديث إنفو أبا مولد بابا سبيه حديث إنتي سنتوف إنفو إمو نحن نبابولا كذي الديني أشيء تبغى الديني تكيرز بقول الديني وكنت هون بقولا إن الله بيا لقيا يتوميرو مبكا هو مبكا يتومو ليه مكوله بيا مكيد الديني kati okole chenyume cheyo mbo okozele kundoto zaba ndawa liba maulana ile ya sisimanya mkandahara hui walo omusaji yatani kwa sisimanyo obuzikiri jama ya obuzikiri mbu ya lota ya funachiloto sabini ya kata siya ndoto siya hivyo dini ya fe nabia gamba taraktukum ala mahajjati albayda mbalese kubwerufu kukume goroko ferierufu leilu haka nahari ha chilo chiringangachi nisana la yazigu anha illa halik tewali agenda kulivako ukunjaka agenda kubazi kiride edini tatujinja kundoto tatujinja mboli ya lota na ya bambu banna ya dini tunajikola wetu ti edatu inakola wetu ti dini la dini tunafawa tujijia kitabu Allah taraktu fikum amraini atweke de Qur'ani ni sunna kati alla na'buda illa Allah obukuru obunene obutulaga obukuru bwe kigambo kino tatukkirizibwa kusinza okujja kwani Allah yekka au tugende wampola kubanga wanene wagazi we mulama lwaki tuli wano ku nsi twatondebwa lwakola ki kusinza yeye ka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahidun teyatonda majini na bantu okujja ko tukole ki tumwawule Ibn Abbas wabivunula agam okujja ko tukolechi wali wano muzikiti eyo najoli ngoina ye byamwe ogenda ko kumalalo empeo zeerikane mbunazikuli ogenda ko malalo mugenda kyano iteko kumalalo empeo zikolechi zikufuweko. Allahu akbar, Allahu akbar. Okimanyi okulambula amalalo ibada kati formula egamba sarfu al-ibada li ghayri Allah shirkun, okujja ibada ku Allah nojiteka kukitali Allah ebera obera okase ku Allah nekitu ekirala. Buli ekiyitibwa ibada kyonna oyina kiwa Allah. Yeri aya jetugamba nabagambye esamera ya Quran iyyaka na'budu gowe kagwe tusinza. Subhanallah, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yayogera ensonga ennene yagamba ebitera okutwala abantu muma ku mpewo zowulidde empewo zaki zebika ebibatwalayo eyo kumala byetaago sigwe gwe mulamwa empewo zibafuweko bagenda kusala bali ebintu biterere sigwe kiri uliya nabbi weje nakifunza yeje natugamba adduau huwa alibada, eddua ya ibada yennyini min anwai alibada. Mudimu kumiteko ja ibada mulimu eddua naye nabbi yeje nagamba okusaba Allah gwe mulamwa gwennyini. Subhanallah, subhanallah. Nga obera Allah kuta akuyambye okubitegeera notegeera ngu tosanye kusaba kugenda kuntaana mpewo zikufuweko osabe emikisa notegeera ngu olina kusaba ye yekka tuliwamu bwotegeera nti yekka yasaana okusabibwa nti edduwa kiki yali atutegeeza ebyo byonna ebibatwala eyo bwotegeera ngu edduwa ibada tosanye gitwala kumalaalo kategerekese oyina jjuwa Allah yekka kati edduwa gwe mulamwa gw'okusinza Allah gwennyini. Yatugamba hadisi ya Abi Hurairah agamba Allah qassamtu ssalatu baini wa baina abdi nisfain. Allah yawuddemu essala bal mulimi essala eyitibwa dduwa eyitibwa luki eyitibwa kukola ki kusaba omulamwa ogulimu ogujirimu gwakukola ki kusaba Allah kati gw'okusaba ekitali Allah oyo shiriki kikujja mu busiraamu ne bw'oyamba ekikaya ajati nebokola ki atugamba Allah ayo hadithul qudusi agamba njawudde swala njawudde mwe miteke ebiri idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin Allah genda agamba majadani abdi athna alayya abdi oina wotuka nogamba maliki oina wotuka nogamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ku aya yafeje tugambye isamari yake Allah echo icho yagamba bibyo nabyo badde omusuuta agamba antenze omuddu wange ansuuse walwo wotuka nogamba iyyaka na'budu gwewe kagwe tusaba gwewe kagwe tusinza Allah waga ayimiriram nagamba ahadha baini wa baina abdi echo kiri wakati wange n'omuddu wange Allah yamanya asala omutuufu oh mukategedde yamanyi ali muzikiti yamanyi omutuufu aho yagamba ekyo kyange hadha baini wa baina abdi ekyo kiri wakati wange tuliza kwenya kwenya Allah subhanallah leba Allah bwe yagamba ebyo bigambo hadithi al-Qudus neno faida kaitewo ebigambo n'amakulu ga hadithi al-Qudus byonna biva eri Allah byonna byava eri ani Allah. Ekyenkizo kyeyina yote tugisomanga ku Qur'ani ne ebigambo bya Allah n'amakulu gava eri ani Allah. Eyo faida abagala okuginoonya bagende baginabe mu bitabo bya Sheikh Ibn Baz yagireeta eyo faida nga nkulu nnyo abantu basanye bagitegeere baba mubagamba nedda amakulu gava eri Allah ebigambo nabbi yabyogera nedda ekyo kifu ekituufu amakulu muhadithi al-Qudus amakulu ga Allah n'ebigambo byani kati Allah agambye ekyo kisigadde wakati wange n'omuddu wange onasaala. Eswala twagiyise dduwa. Abaffe kyoyogedde kyosabye Allah kyoyogera nti ayi Allah gwowe kagwe tusaba, gwowe kagwe tusaba, gwowe kagwe nsinza. Kyokakasa oba oyina essabo mu mutima gwo muno litudde omwo lisinga n'eriri eriri wali ku bbiri. Waliwo abalina amasabo nga terimanyi na liri erya pasita kati nga agula ebyobuwangwa nga byamubuna. Era bwawulira seeka ayogera ku shiriki omutima gumutyekeera bwe guti. Allah yabogerako babeera ku bunkenke kubanga baboogeredde ku byabwe byebasinga okwagala. Era Allah yabogerako yagamba ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وبانت بفول ويا بانت بين ابي نبي اوغو بابي اغالا نيونغا بابي ابياتي باغالا ابيكا باكول امبزا انونو كوسيرام باغا مبو سيرام بوكو كيريزو كواسا نموانغو كواسا سموانغا امين سموانغو كواسا نموانغا نواغامبا ها اتاو بسيرام الله لا ملا ناو نوكولاتي seka atolumbi ebi kati n'abawarabu baine ebyabwe obusiraamu bo bwajja ne bulekawo ennono ezaali zikwatagana n'obusiraamu ng'empisa ng'okugaba. Abawarabu basinkana n'ezo empisa era obusiraamu bwazaaniriza naye ezikontagana kasita biyingira mu ibaada okugulumiza ebitali Allah, okwagala ebiri ebitonde okusinga Allah. Awo ng'obusiraamu bugamba emiziro tugireke, emiziro gwe sigala busigazi nga bakuyita ssemwanga just naye okkirizibwa okuwasa nnamwanga mwana kati emudde barakallahu fik. Okkirizibwa si mugandawo nga bw'atasobola kusikira kati nnamwanga gwe bazaale egundi emasaka gwe nga gwe bakuzaala soroti osobola okusikira nnamwanga w'essoroti mwekyo nga mulwana. Wajiwe bituka mukuwasa Allah ahalalisa mumuhalalisa Allah bya Allah halalisa mwene mugamba nedda haram tulabanga tuli babi. Allah tumanyi byabina bigambo byogamba iyyaka na'budu gwowe kagwe tusinza. Allah ngakumanyi mbolimba oliawo kinagadi olimu kwerimba olimu kutusi olimu kwemalira biseera olimu swala oli okwenya kwenye Allah. Allah wakugambidde ekyo kisigadde wakati wange n'omuddu wange onasaala. Bannaye si kyangu jasi kiyinza okuba tukyogeza lulimi nga wallahi nga walufinawo essabo lyowulidde nga lisinga eryaki eryakakande erya pasita kakande nga gwe era bino olinadde okufa nabyo ne bakubuulira omuliro ne bagamba nti inna allaha la yagfiru an yushraka bi, Allah tagenda kusonyiwa mushiriku. Wayagfiru maduna dhalika liman yasha, alisonyiwa ebirala ngo okwata ebisubi okaayana ogenda n'ebiki ng'olina okugenda n'ebyammwe naye wati wano mukufa temutuyambako. Waba afudde abadde aina abalongo be aina ebibbo bye aina biki ne mumuleetawo nga tumaze omusaali omunaaza olabanno ajati bwagambe subhanallah ne tumuzingamu ne mutumuzinga nabyo ne tumuteekayo muki mukabuli neze nnonoze n'omutuba gwe ebyobyonna ezo zonna emmandwazo ne tumuzinga nazo muki n'olubugo byonna ne tumuzinga nabyo muki byebyo byafudde alese essaboli eryabaddayo byonna ne tubijjayo nze ng'emagezi gempa abantu oyo tulabe ani amusaalira kale obeera musiraamu nga bamaze omusiba embukoze hajati maimula bamuguddemu yabadde asomerera bazita kati dduwa babikyusa amannya kumbe agenda kulagula bantu seeka Umaru kati mama fina kati ebintu ebyo omuntu waba afudde nabyo babikwate bamuzingemu wano mu ssanda nabyo bamuteeke muki bamuteeke mu si byakubeerawo. Tugenda bulungi mu ssabo lye lyafudde alese ne tubikukoolayo ebyonziira bye tabitulekera agende naki nabyo asinkane Allah we nga yali asaala esswala nga asale sola nga gamba iyaka na'budu Allah gwawe kagwe nsinza Allah tulababu anagamba wama webale webale kusisinkana nebintu bino webale 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 ge practical seka wafe naku zino wamu wele zebi wamu juzi tuwa ito oche bintu eyo kati asana tusana ne tukola yo rumbanga doro ebyo ngo muntu agenda okufa omala okutubikira mbwa ono yafudde de kitulese kukubira ku kutegeza kubalimbo oyo mu muzinge mu mbugoze muna yafudde bamuyitani budala afudde nebiki nebintu bye agenda nabyo era abantu ne bategeera mbwe no fe munne tuli basilamu kati ono afuyiride mu dini yaki abadde musawo muganda abadde akola ebintu bye aine ennonoloze fe dini yaffe ey'obusiraamu eine entondo teyagala Allah waffe tayagala aine obujja buba lite buba lite bujja Allah tayagala kumuteekako adda akanyiikuuli kati Allah yamanye kiki ekikuli mu mutima bw'ogambira iyaka na'budu kituufu yekka gw'osinza Alla na'buda bubumuku bukulu bw'ekigambo ekyo Alla na'buda illa Allah tulina kusinza okujjako ye yekka Allah wa Alla na'buda Allah awo tugenda okutandikira agamba tulina kusinza ye yekka subhanallah abagenda kuntana bafune kumpewo ulira wallahi wadde osabye nabbi sallallahu alaihi wasallam imam ibn taymiya yogere ekigambo ekinene negamba omubaka tumulaba mbu tumugulumiza omubaka tumugulumiza era tumwagala nnyo okusinga n'emyoyo gyaffe mu bifo bibiri waliwo ekifo ky'omuteekamu ng'okaafuwala waliwo ekifo ky'omuteekamu ky'omujjamu n'omujjawo era nakyo ng'okaafuwala subhanallah yali ategeeza ati yagamba ekifo ky'omuteekamu n'okaafuwala okusaba oba okusinza ye ng'abasuufi abalaba nabbi mbu yasanye okuba katonda bagenda ne bamusaba ebyetaago ne bamuyitiramu naawe kennyini va ku nabbi yekka naawe agenda ku mpewo z'ekika gwagenda ku mazaalo simanyi ogenda onoonye bakoleki kati we mbanja ogedde ku nabbi okumuteeka mu kifo ekitali kikye n'omuteeka mu kifo kya Allah Allah atugambye atya Alla na'buda illa Allah tetulina kusinza okujjako ye yekka Allah kategerekese dhalika bi anna dhalika ذلك بأن الله هو الحق نبويتشو الله مزمة دليو ومزمة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إنه ببسين ذا ببسمة بتالية بنيا زمانيا ببوزي وكو سمج تالياني الله كتبو قينا كنت أنا يا النبي أها كوا قاندي الدواتشي يا إبادة yennyini nabbi gyekwatako ayagala okwebaka edduwa nabbi yagiyita atya kubanga bw'otunuulira edduwa wallahi bw'otunuulira edduwa neswala omulamwa gwayo kusaba kulombojja bizibu byaffe eri Allah si baguli kulombojja kale tumbuuza bano abagenda ku mpewo z'ebi zaki zine mpewo z'amalaalo kyofula banga abalaalo Allahu akbar nabbi yagateekako emiziziko olw'obubi obugajjudde shiriki we yatandikiraawo seitaani we yagambira abantu batandike okukola ki abalongofu abafa babawumbemu ebigundi ebiwumbe babakolerewo entaana baziwunde kati abantu entaana ezo Allah nabbi yaziteekako emiziziko lwakutya abantu kusinza bitali Allah awo wennyini wallahi kikulagira ddala n'obubi bwazo bw'oba ofumiitiriza nusus ofumiitiriza obujulizi fumiitiriza meseji gye yatulekera ng'agenda okufa yakolimira abayahudi olwakino kyebakola agamba ala la'natullahi ala alyahudi wannasara, ekikolimo kya Allah kibeere ku bayahudi n'abanasara olw'ensonga ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, bafuula kaburi z'abannabbi baabwe ebyokusinza. Ala abakubiriza fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad, banete mfuulanga kaburi yange ekisinzibwa. Kati olwagenze mwe waliwo kati mwe ababeera wano n'okuba essimu ndiwa diina aje tinagenze kukola umra kati ndi wano ku ntaana ya mubaka kankusabireko edduwa, oyo shiriki shiriki nno ashiriku fi duaa fi libada, oyo shiriki mukusinza Allah, oyo shiriki akujambusa era bwofiira awo nga tokoze tauba tokoze teweenenyeza ofa toyina njawulo ne Petero, ogenda kubeera muliro lubeerera seka badde nyambala kakaaya fe obusiyambu waffe awesiwa tubipimira tebabalimba tebabasiba tebabasiba ebiwanyi baganda bange. Ulira nabbi obudde bwagenda okuviirako okuviira mu nsi, wallahi akubiriza umma ereme kukola ki abatiisa kaburi. Olwekyo abayahudi kye baakola kiki, yabateekako n'ekikolimo kya Allah olwokuba baasaba ebitali ani Allah azza wa jalla. Kati alla nabuda, wallahi ibada yonna si nabbi okugiyita edduwa ibada, kubanga lwaki omulamwa gwe njagala okugyamu, kubanga abantu abasinga lwaki bagenda eri ebintu ebyo banoonya buyambi banoonya simanyana abaddiramu balina bizibu siwaguli bwe kibanga kyekyo. Allahu akbar, ekyo nabbi n'akifunza mu bigambo ebitunagamba adduau huwa alibada, edduwa yennyini kwe kusabaani. Kati okusaba ekitali Allah oba okaafuwadde oba ofuuse mushiriku. Duau ghairi llah, ibadatu ghairi llah shirk, okusarufu ibadatun lighairi llah, okukwata ibada ya Allah n'ogiteeka ku kitali Allah, ekyo kikujja mu busiraamu oba ofuuse mushiriku. Kategerekese ithan tetulina kusinza okujja kutusinze ani Allah. Bw'oba otegedde nti ogumulamwa munene bwe gutyo, ogumulamwa gwe guyimiriddeko la ilaha illa Allah, gwe gwatumisa ababaka bajje batuwe message gye batuwa. Tugenze ku nnyinga ey'okubiri, ennyinga esooka yeerwa tugamba la ilaha illa Allah, kyekiri ekigambo kyenzivunudde tetukkirizibwa alla nabuda illa Allah, tetulina kusinza okujjako Allah yekka. Kategerekese aha ennyinga ey'okubiri wa alla nabud erwa la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, eno ennyinga ey'okubiri wa alla nabuda allaha illa bima shara, tetuikkirizibwa kusinza Allah okujjako nga tumusinziza kw'ebyo bye yalagira bye yateekawo. Allah eddiini yonna gy'oyagala okukola etuuke mu maaso ga Allah olina okuba ng'ogoberera mu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa illa togenda kufunamu, ogenda kufiirwa, wallahi ogenda kumenyeka, ogenda kukola byonna by'okoze, ogenda ku byonna ekiyitibwa eddiini gy'ogenda okutuusa mu maaso ga Allah agisiime erina okuba nga yagoberera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yatugamba Allah azza wa jalla atugamba eri abo abakubye amateeka ga Allah abalese omubaka nabbi atugamba waman yushaqiqi rasula, abo bonna abavudde ku bulungamu bw'omubaka bwe yajja nabo, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, Allahu akbar, abavudde ne balondawo ebyabwe ne baagala bino bye bibakola ki bibakolerako eddiini, eddiini bagikolera kulaba kwabwe munaye ate nno babikozi baagala nnyo kati munaye eddiini eno bw'oteekamu logiki, eno eddiini si ya logiki, eno eddiini kugoberera bugoberezi, waliwo ebintu ebiri waggulu okutegeera kwaffe bannaye, eno eddiini si yakuteekamu logiki. Logiki omutuufu yo yagoberedde Qur'ani ne Sunna, logiki omutuufu kugoberera weyatutuusa mumayima mukalubya nnyo eddiini, eddiini yatugamba weyatukomya wetukoma weyatuongerayo wetukolaki ene dini si yaffe si yo si atatawo si amamawo wabula ya Allah oyagala katika mbuze kibuzo oyagala tujitegerere ku bwongo bwani bwongo bwange bwongo bwo bwongo bwani Allahu akbar Allah ya manyiru achi ya tuyamba na tutumiru haba baka wallahi tuwali koze volongoto chovola bange dini ya fe buyariyama liliza nabdi sallallahu alayhi wa sallam mesajie Allah ya mustaku aya yali nkuru yali nkuru etulaga antibanna yata tukirizi wa kuongelamu tukomao Allah azza wa jalla wa yatukomia chovola bange habru min ahbar ka'b al ahbar yajri umar namugamba nti ayatun fi kitabillahi ma'akum ya ma'ashara al muslimin law nazala fina latakhadhna dhalika al yawma eida muina aya mujtaba cha allah allah je yabawa inkuru nyo fenno twajukubye mutto twajirabye neba kula kuka kufa ba yahudi ulira olaba n'omu yahudi Allah yamuwa kutegera yagamba law nazala fina ma'ashara al-yahud eba kukakufa abayahudi latakhadhna dhalika al-yawma eida olunaku olutwali lufudde lwa idi lwaki agamba olwokuba eddiini yammwe tegenda kuddamu kuzanyibwamu tewali agenda kuddamu kugizanyiramu eddiini yajjula ekijjudde bw'oyongeramu amazzi oba egiraasi ejjudde n'oyongeramu amata ekola ki gayiika bwe gayiika ne gakola ki ne gakendeera kati yajjula n'asiringa Allah yassa n'agamba aya ki Umaru n'amugamba omusajja n'amugamba alyawma akmaltu lakum dinakum olunaku Allah azza wa jalla agamba olunaku lwaleero eddiini yammwe ejjuzibbwa wa atmamtu alaikum ni'mati n'ebyengera Allah abijjuzza kyengera ki kyeyatuwa ekyengera ky'obulungamu ekyengera ky'obusiraamu ekyengera kya Quran ekyengera kya sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam imam ibn abbas wakivunwa wansi w'ekigambo kya Allah kyatugamba qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu olwekyo ekyengera Allah kyeyatuwa kyengera ky'obusiraamu kyekisinga byonna nga bwe nabannyonnyolako wano tusanyuke tujaguze kisinga ebyo byonna byebakuŋŋaanya abazimbye ama hoteli abazimbye abaguze nyonyi abakoze abalina zi square miles abakoze ebinene yola bange ebinene tebina makuru kukyengera kino Allah kyatuwa ekyobulungamu ekyobulungamu obulungamu butegeeza ki okubeera kwekyo nabbi kyeyajja nakyo obulungamu tegeeza mwenze ni musiraamu abantu bagamba la ilaha illa nabbi yagamba abantu abayahudi bayukanamu ebinya nsanvu bisatu abanaswala nsanvu bibiri abayahudi abanaswala nsanvu mukimu abantu bange bagenda kwawuganamu ebinja nsanvu mu bisatu yagamba byonna byamuliro okujjako ekimu ekyo ekimu kyekiriwa ekigenda okubeera ku bulunga mu nabbi bwe yajja nabo kyeyaga bwe yaddiriŋŋananga buli khutuba ng'agamba amma ba'du fa inna asdaka alhadithi kalamullah ebigambo ebikyasinze okuba ebyamazima bya Allah wa khaira alhadi obulungamu obukyasinze bwe bwo nabbi bwazze nabwo kati gwe ssebo bw'oleeta zimawuledi bw'oleeta twala tugende edduwazi kukikutula nsingo n'ebirala wallahi ekiyitibwa eddiini yonna gweoba oyagala ogituusa mu maaso ga Allah kolanga omubaka bwe yakola awo oyina nnaku mmeka ku nsi kuno gwe lwaki okalumbira nga wallahi bakubuuziza dde obujulizi obufu kale naye nga buno nkuyanja lwaki olekawo almuhkam lwaki olekawo obujulizi obwalamula ne bumala n'ogoberera ate obugambo okulaba kwendabayo mutashabe wallahi nga naawe fenna tulina ekitugatta nga naawe wenkubuuza mbu okkiriza hadisi za nnabbi ogamba ate Qur'ani mbwe naye waki ate oyagala okuleetayo gwe byoyagala okutegegwe byoyagala ngaate omanye ekiyitibwa eddiini yonna tulina kugoberera oyo kale ekyo nkireese n'agamba n'ekyengera kijjulizibbwa ku ki kummwe ekyobulungamu Allah kyeyatuwa ekyobusiraamu waraditu lakum alislam dinan natsimira obusilamu nga eddiini yaki eddiini yaffe baganda bange Umaru yamugamba wallahi nze mmanyi olunaku ddirwe yakka yakka yaumu idi olunaku lwali lwa idi idi ki idi yaffe eyowa buli wiiki idi kyanagimanyi aha idi yaffe eya gudi eya friday buli lwakutaano ye idi yaffe yagamba yakka olunaku lwali lwakutaano ate nga dabbi yali mu arafa subhanallah allah nabigattira umma eno katoliki yali yegomba musena kibakuwa kuffe twaikuteredde oidi feyabanino allah agikomyawo buli wiiki tutegeere obukulu bw'ensonga eno wallahi ne faida endala gye tulina okuyiga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinnyanga ekituuti kino nga tujjukiza ensonga eyo قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بكم أمر وعكتان نبدي بينا يا بيو قرانجا قاسيت الدبوز قال إنها دوميرا راوي الحديث قال إنها كأنه منذر جيشا قال إنها دوميرا جي بجيوه بوي نجري فكونو neri eri ku polisi edali komeri makerere obero ina kogera boti mweteketeke mulumbe oyogera boti yasituleje gine misuwa nejerega nami uka face ewe yebitendo wallahi basahaba biba mutenda nabiyo ewe nonga abiyogera nga buli watu kwa kweye nsonga ewe kuzula mudini kati tewali agenda kola dini agenda mtu sawa Allah okujja ko nga gobere doyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ana kola eche nyume checho wallahi agenda kubera min al mahrumin agenda kubera mwa abami abagobe bamu mukusasira kwa Allah agenda kubera mwabo abami bwa kubanga bagenda bagoba ne kuruzirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda bagenda ku agenda kubala abantu nga baba goba malaika gamba tabo agabo bibajongera mu Uislamu oluvanyuma lw'okuvaawo agenda gamba suhkan suhka mugende wala abo abakyusa oluvanyuma lwange kati baganda bange njagala bagamba alla nabuda illa llah obumu okubukulu bw'ekigambo ekyo tetulina kusinza okujjakaani kyekitegeeza wa alla nabuda llaha illa bima shara tetulina kusinza allah okujjako ebyo byeragira allah ng'abiragiraani mubaka waffe gweyatutumira Allah tugamba mwemba mwagala Allah baagale fenale sike tulwana okubeera tubeerenga Allah twagala tubeere mikwano gya Allah Allah tugamba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni mwemba mwagala Allah baagale anti Allah gwayagala amusiima wamusiima namwejjana siba guli kati woweegala Allah kwagale goberera omubaka fattabi'uni yuhibbukum Allah goberera omubaka Allah ajja kwagala nabbi yagamba kullu ummati sayadkhuluna aljanna abantu bekibiina kyange bonna bagenda kuyingira ejjana illa man aba okujjakawo yanaabaganye yekka yaneeganye yekka subhanallah qala man ata'ani anagondera omubaka yagamba anangoberera omubaka anangondera dakhala aljanna yagenda okuyingira ki ejjana waman asani faqad aba oyo ananjemera ajja kuba yeganye yekka tunayongereza kwezo faida saba allah teke mbawuliriza nitulondamu ebisinga okuba ebirungi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi